za komeza mazima tasima holinga wana wayai Wazami za komeza mazima tasima holinga wana wayai Nako wanze bisumbua Nako wanze bitawanya I have no time to misuse baby let me stay alone
Maraba
Oh, T-Bits.